niyamba mwona futi. Life ya nyu sinifuna mwoma snichi. Mwova nide kama beef na mahule. Jirani za tenga ni ija ya vapule. Kumverana na bonze vafupi na vatiali. No punzira kutiasha mtunga ni mukali. Waka nijisinga sinizamba kukweza. Kairi mbifu kulipe felipeza. Mulife ya nyu niza kukira kujupita. Java pano ethi ya paka maheta. Matrouser nizambo ya falira muweski. Hello next single niza ficha kanya weski. Siniza kabili vapo mundu alienze. Olo waka wame yaka chile na Beyonce. But still siniza kajapo live. Uno kamba pia pressure nje ina nijita drive.
Niza kala mundu ina. Niza chita vintu vina. Niza chinda na chambene changa. Nichifake mubanja chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Let's dance somewhere.
Na pisha na munga manzi na machule. Mutima uniuza ati nika siye gampo. Nika ambe church, nika punzileko bible. Kupaa marapa njia izanka la philosophy. Nisi ya mafanke ni amba chema solopi. My enemies iwanga nizava sunga closer. Kutiba zisoba poni na mizira boza. Mulife ya nyu kulipeba mahala. Jaba batilamo kutipela wa mambala. Olova nizonde ine nilibelosi. Maflosi ni mapaso uniige boss. Panzanga wa fake wonse nizaka pisha. Marapa woni zonja wonse nizapesha. Face ya si la kaidi na rekoda kwa sala chema fans kuinvera no ikonda.
Nisa kala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Let's dance somewhere ya debau ya debau. Dance somewhere ya debau ya debau. Ya debau.
Life nisa kasi ya kuicha mangira. Gati si utasha ni kuvaliza njila. Mulife ya nyu nisiyo enda pansi. Niza gula chagwa nile kukwera basi. Gero wanga niza mupasa fonse. Kupezeka na efe kweni enda kulikonse. Siniza kapomera po mtu kuninama. Nitasha chema ghetto konse kwa kanyama. Gati ni mafanzi niza wapasa hopu. Hine ni mahiti sinicho sama flopu. Lebo wizi basi nifanikano kamba. Kebipa piti na varomyo pati flow.
Ine mulife ya nyu. Niza kala mtu wina. Niza chita vintu vina. Niza chinda na chambene changa. Nichifake mubanja chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Let's dance somewhere ya debau ya debau. Dance somewhere ya debau ya debau. Ine mulife ya nyu. Niza kala mtu wina. Niza chita vintu vina. Niza chinda na chambene changa. Nichifake mubanja chingali chintu china. Don't